tababarkan oo ku saabsan doorka warbaahintu ay ku leedahay ka wacyigelinta bulshada ee caadooyinka xunxun oo uu ka mid yahay gudniinka fircooniga ah ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Tababarkan oo socday muddo 3 maalin ah ayna ka qayb galeen bahda warbaahinta, culimada diinka, odayaasha dhaqanka, dhaqdhaqaaqayaasha arrimaha bulshada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa soo qabanqaabisay hay'adda Ifraax Foundation. Qaar ka mid ah warbaahinta iyo xubnihii kale ee ka qayb galay tababarkan ayaa ka warramay sida ay warbaahintu door uga qaadan karto ka wacyigelinta caadooyinka xunxun ee bulshada.
Gabadha waxaa la dhihi jiray haddii aan loo gudin, yacni gudniinka fircooniga ah, gabar ma aha. Haddii suni loo gudo ama haddii iska daayana, gabadhaas waxa weeye mushkilaha ka imaanaysay. Marka horta khitaanka fircooniga ah waa dulmi weeye, marka insha allahu tacaala marka waxaan insha allahu tacaala wacyigelinayaa gabdhaha, yacni sida suniga ah oo shareecada islaam qabta in loo gudo. Midda kale suno sakhiiri iyo kabiir waxa la yidhahda ma jiro. Nabiga calayhi salaatu wasalaam ashmi bisuyro ursi waxaa yidhi fainahu andaru lilwaji, kaasaa wejiga u nuur badan uu yiri waaxdaa cinda zawji, ninkan taas ayuu ku dheefsanayaa. Insha allahu tacaala barnaamijkan ay wada Ifraax Foundation waa barnaamij lagu badbaadinayo gabdhaheena walaalaheena, yacni muslimiinta ah mu'minaadka ah lagu badbaadinayo. Marka insha allah inay sii wadaan ay sii ciribtiraan insha allahu tacaala ayaan insha allah ku bogaaginaynaa.
Waxaan u mahadcelinaynaa hay-adda Ifraax Foundation oo runtii kulankan aadka u qiimaha iyo qaayaha leh soo qabanqaabisay. Runtii doorka ay bulshada rayidku ka qaadan karaan sidii loo joojin lahaa ama looga hortegi lahaa tacadiyada gabdhaha loo geysto, gaar ahaan gudmiinka aadka halista u ah ee FGM-ku, waxa weeyaan in la joogteeyo kulamada noocan oo kale ah ee wacyigelinta ah. Runtii waxaan isleeyahay bulshada rayidka in badan oo ka mid ah doorkoodii way haystaan oo way qabsanayaan. Waxaana tusaale inooga filan kulankan maanta Ifraax Foundation ay halkan noogu qabatay iyo kulamo kale oo kasii horeeyey, in la joogteeyo wacyigelinta ayaa kow ka ah howlaha ama dadaalada looga hortagi karo gudmiinka FGM-ka. Sidoo kale in tababaro loo sameeyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida u dhaqdhaqaaqayaasha arrimaha bini'aadantinimada.
Waxaan ka mid ahay dhalinyarada runtii aad uga soo horjeeda programkan oo FGM-ka oo hadda sii dabar go'ayo, intiisa badanba hadda ay sii yaraanayso.
Tababarkan ayaa inta uu socday oo ah muddo 3 maalin ah waxaa diiradda lagu saaray sida warbaahintu ay door muuqda uga qaadan karto in bulshada laga wacyigeliyo caadooyinka aan wanaagsanayn.